Black Market Records.
Nikinini umeshika nikingwai, na walai zimeshika niko hai. Nikinini umeshika nikingwai, nikidim na kiwasha sai sai. Nikinini umeshika nikingwai, na walai zimeshika niko hai. Nikinini umeshika nikingwai, nikidim na kiwasha sai sai. Nimezitinga nifurushu kasaba, niko jikoni na zingati zikiwaka. Mora kitokea simchena mwasha, kuna kiberiti apaleta ndo waka. Sai tuko hotbox, tunamedindakas. Nasani, natumia kichungi, vitole, zisha kuwa sticky. Nasani, natumia kichungi. Nikinini umeshika nikingwai, na walai zimeshika niko hai. Nikinini umeshika nikingwai, kikidim na kiwasha sai sai. Nikinini umeshika nikingwai, na walai zimeshika niko hai. Nikinini umeshika nikingwai, kikidim na kiwasha sai sai. Na shake leo itafika magizani, ati sumi jipa tunaanza na kikota. Twende petrol station kwanza tukabe marizla. Landisha nyongi, washe na yo chalice. Kimoshi, sikize cho kimoshi. Kimoshi, jipulize kimoshi. Joka, smoka, sikize ko kimoshi. Pa, 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 sedu pitisha kimoshi. Nikinini umeshika nikingwai, na walai zimeshika niko hai. Nikinini umeshika nikingwai, kikidim na kiwasha sai sai. Nikinini umeshika nikingwai, na walai zimeshika niko hai. Nikinini umeshika nikingwai, kikidim na kiwasha sai sai. Kimoshi, sikize cho kimoshi. Kimoshi, jipulize kimoshi. Joka, smoka, sikize ko kimoshi. Pa, 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 sedu pitisha kimoshi. Kimoshi,
mangwari, tisa, sautire. Niko haire, niko matire.